kano nyambye na yebyo kunambira bisuse byunkolede binji mubutufu nsimye nayo kunangiranga awo mutayo olimbye webala onsuziza kano nyambaziza kitufu ondisiza kyosi kigano nyiriza naye tonnangira kuba naawe tebakulanga naawe abakuyamba bangi lwakubaggwe tobajjukira naye tebeesomangako nga gwe bw'okola
oba wanyamba tonnangira wanyamba oyagala tonsasanya twali twabirira ebyokulangira tobisiza
ngakatono kakoledde kwasinziira nakusoma kyovuna bafu bakola ennyo mbeere mu mbeere yeeyagaza naye ate kinnuma buli lwokeza kokola ab'ennugu ne besomba
oli eyakuyamba ng'oli mukizibu atandika okwanjala
mboyo namuliisako n'engoye zange yazambalako
ani atamulaba nga yakajja namusuzaako
ate yeeraga ki ebintu byange kwe yatandikira
muganda wakulangira
mukwano gwakulangira akuwoza kulangira akwazisa kulangira
funika omuli wakulangira
akwazisa kulangira
tonnangira ayamba ayagala talangira ebyo byali byadda kuyamba omuntu n'omwogerera tonnangira ayamba ayagala talangira
Usikuwa na unasema
yambere